Banange Uncle Rich neyanziza munange neyanziza kajuisi nkalabye thank you so much wote mukama Katonda kuddizeewo webale kulya n'omutima omulungi ate mbadde njagala ompase bwe kiba nga simu bubi yeneyanziza nyo Uncle Rich bannange ku live zo mbeerako mukwano webale kulya n'omutima omugabi naye sifunangako mukisa ku live yo naye thank you so many for being a good person mukama Katonda kwekyo osinga okwagala
nze Katonda yabimpa dda tonsabira
bannange balete dokta
mugaga tayagala musanga agambye Katonda abimuwadda ndayamusanga